baby, you know I'm out here working. I know you miss me, and I miss you too. I'm coming back home pretty soon. I'm out here just trying to put in that good work. But as soon as I'm done, now 'cause I'm done, so just wait for me, okay? But meanwhile, I got a message for you. Listen. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, you send me shot kutaka wiki. Najua kuna vyo meni miss, usichali mambo itakofiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, you send me shot kutaka wiki. Najua kuna vyo meni miss, usichali mambo itakofiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kuchapa kwa kiti, asuna zena in the city. Yo siku sivaya ata panty, juna kuja na nje afisi. As soon as mefika Nairobi airport na kupiga kakwiki. Then as soon as tufike kwa keja, I swear utajua ni mazishi. I'm coming to give you the tongue, 'cause baby you know you the one. I'm coming to lick it and girl I'ma lick it and lick it until I'm done. I'm coming to give you the tongue, 'cause baby you know you the one. I'm coming to lick it and girl I'ma lick it and lick it until you come. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be on it for this, you send me shop itaka wiki. Najua kuna vlo meni miss, usichali mambo itakofiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be on it for this, you send me shop itaka wiki. Najua kuna vlo meni miss, usichali mambo itakofiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. Mekuwa na my fantasies, can't wait till nipande yondege. Mechoka kupigwa na njeve, nakuja kukupunguzia nyege. Ukuste to my demi kibao, wanani tamani mbaka walami, wanani ofa punani. But mina takele macha nyumbani. Nakuja to misbehave, kazile patiza masaku. You see what we lead to wachani, kama madenge na wahu. Sijale mine sema hadarani, you a queen sims chana flani. Na pia naono kiwa mama nani, juna kuja kani mimwaga ndani. Na usijite mwanaume kama ujui kulamba. Juwasa meonja kwingine utabaki kwa blanda. Tadhani mini mkulima vile miwa na mpanda. And if my girl is sitting at the top, then siwezi man kuwa under. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, you send me shot kutaka wiki. Najua kuna vlo meni miss, usichali mambo itakofiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, you send me shot kutaka wiki. Najua kuna vlo meni miss, usichali mambo itakofiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti.